mimi mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Yo, Kids Fox representing BSN crew taking over. Massa God bless child. Listen to me, gentlemen.
Mimi mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Just the other day, like every day, me simply walking down street, trying to get in time to me walk this. Rushing on, yes, and we try to make ends meet. Got held up in a some corner by some old boy, and we don't stay great. Took away and me ting and me sell it. Wallet and money and me shoes out and me feet.
Mimi mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema, ni mimi sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
So me say fi myself, should I run down fi the station, call the sheriff, put the policeman dem. Me not trust none of them, cause everywhere me go, none of them a thief. In a fury, dread and worry, me thinking about when me a go get the relief. Things say me deal with the case in a me and them, so me condemn them like an Indian chief.
Mimi mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Sweat for the fighting, ready me a daddy and me temperature rising. One city even through them capsizing. A kid for somebody me not compromising. Fire me a ignite, but mind me burning. All of the ghetto youth them me a calling. This is a dance halting, but a warning. A time set for Babylon start realizing.
Mimi mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya ghetto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema, ni mimi sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Ni mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema, ni mimi mtu sipo na potukana na poishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndiyo kibao na uliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Yeah man, me is a simple man, you know. But how can I live in a ghetto without no fun? So much evil a one. Sometime me think the discipline a boy him skin fi ban. I saw me think man. Alright. Dedication to all me friends and fans. Dedication to all the downtown youth them. Bless a beat to the most high. Out of your soul.